nzima. Toto mpe funguo za bima. Kanitoa bongo nimefika mpaka china toto. Zipuka kishungi nimezima. Kamenipa lunch nimekula mpaka dina gay. Santana, Santana. Kitandani maji maja na pambana. Kana inama, kana inama. Kana voyo kota kama uwasama.
Paka mpiri kwiri siko pesh. Na mupa mpiri mpiri sina break. Na kadundisha mwiri kitenes.
Kameni kiri kiri imara kesu. Asa nioneshe ya richo kupa mama. Sugua. 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 Sugu, sugu, sugu.
Mama we.
Sugua. Sugua.
Splata.
Sugua.
Zombie.
Sugu, sugu.
Ta, te venda pini pini ama kitoto. Kupa kwa chini chini ama kwa ngoko. Golisa bini bini ama kimako. Chenga mwilini, dini yoni boko.
Amake!
Udi, 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 udi. Katoto kako gudi, gudi, gudi. Mudi, 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 mudi. Navyo katafuna kama fudi.
Oya, katoto yani dosa lale. Dosa lale. Nakapa fishi kambale. Wakambale.
Kibidu bidua.
Bidua.
Pindu pindua. Yani nakachimbu chimbua. Nambandika pandua. O dada day. Yani kama gaga limekoma kwenye gu.
Sugua. 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 Sugu, sugu, sugu.
Mama we.
Sugua. 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 Sugu, sugu, sugu.
Mama we. Oya baby. Wakiweka unaweka.
Weka tone.
Kichomo na chomeka.
Weka tone.
Weka 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 paka down.
Weka tone.
Komesha watoto wa town.
Weka tone.
Fanya kama unasusa.
Weka tone.
Nisokeze kisambusa.
Weka tone.
Weka 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 paka down.
Weka tone.
Nikomeshe watoto wa town.
Weka tone.
Liza on the mix.